Tshifanyiso tsha vhuraru, Genesi chapter 29 from verse 1 to chapter 31 verse 55. Yakobo o isa phanḓa na u fhura vhaṅwe, hone tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vho mu fhuravho. Yakobo o ya a shumela malume wawe Labani. O vha a tshi tama u mala ṅwananyana muṱuku wa Labani a no pfi Rahele. A shumela Labani miṅwaha ya sumbe sa one mamalo a u mu mala. Hone Labani a mu fhura a tshi itela uri a male musidzana wawe muhulwane. Labani a ita uri Yakobo a shume miṅwaha ya sumbe uri a male Rahele. Yakobo a fhura Labani. A dzhia zwifuwo zwi re zwavhuḓi zwoṱhe zwa mitambi ya Labani. Mudzimu vha ri kha Yakobo, humai u ye shangoni ḽa vhokhotsi hau na mashaka au, nṋe ndi ḓo vha na iwe.